Blog Talk Radio.
Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it.
Sing out.
Let it rain. Let it rain. Open up the gates of heaven. Let it rain.
Let it rain.
Let it rain. Open up the
rejoice. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him and consumes his foes on every side. His lightning lights up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord. Before the Lord of all the earth, the heavens proclaim his righteousness, and all people will see his glory. Oh, we want to see your glory, God. Oh, God, we want to see your glory. You want to see his glory? Lift your voices. Lift your hands. We want to see your glory, God. Oh, send down your power. Oh, God, send your glory. We want to see you move in our generations, oh, God. We want to see your power. We want to see your glory. Oh God, we love you.
Hallelujah. You are live. This is the Prophecy at the Midnight Hour, and welcome back all precious listeners throughout the United States and the globe. In this evening's segment, we'll be following up on part two. This is the White Throne Judgment of Christ. This is really the message to the church at the hour to prepare for the coming of the Messiah, and specifically to prepare her heart for the return of Christ in righteousness. As the church has wandered off on a different path and listened to other voices, we're going to hear from this evening's segment, part two, from Dr. David Awar, the Malachi 4:5 prophet, the Elijah that was sent and is sent to restore the global church. Listen carefully, as you will hear that the Lord has a zero tolerance for sin. That is why he sent Christ. And we will see that in the United States, we've become accustomed, we have become numb, we have become casual to sin. And as a result, we've become casual to the Lord, and we have forgotten that Jesus Christ, our Lord and Savior, the one that we call friend and companion, is the King of Kings and the Lord of Lords. And as we see in the scripture, heaven and earth fled away from the presence of the Lord. In the studio for this evening's segment, we have Pastor Jose Bobadilla from the California altar dialing in. We thank the Lord for Pastor Jose. And also we have Pastor Raymond Ruffel from the Maryland altar. My name is Pastor Louis Lupo. I will be your co-host for this evening's segment. This is part two, an absolutely critical message that you won't hear on a Sunday service. You won't hear from those that are preaching money and the comfortable things of the world, because this is really for all the marbles. This is really what it's all about. This is the day that we prepare to stand before a holy and righteous God. There will be no excuses on that day, and now we must prepare to stand before the Lord. Before we get to the message, I'd like to go to Pastor Jose Bobadilla from the California altar. And Pastor Jose, what has the Lord placed on your heart for this evening's segment? Pastor Jose.
Shalom, Pastor Lou. Shalom, amen. Pastor Raymond. Amen. And shalom to all the precious saints that are tuned in, listening live to the broadcast of the Lord's message through his mightiest servant, Dr. David Edward Awar. This is the Elijah, precious saints, that was promised in the book of Malachi, chapter 4, verses 5 and 6. This is him that the Lord promised in his word that he would send us, that he would send the church before his return to restore the hearts of the children to the Father, precious saints. This is the hour where we are receiving directly from the throne room of Jehovah. We need to repent, precious saints. This is a marvelous, tremendous revival that is occurring, that has broken out from the nation of Kenya. And we are here as witnesses, precious saints. We have been allowed to see this revival, to partake in this revival, to see the power of repentance, to see the blind people being given their sight, HIV/AIDS healed, their blood cleansed, amen, the cripples getting up and walking, abandoning their wheelchairs, abandoning their crutches, precious saints. We are seeing all these things. We are living in the Joel 2:28 revival time right now, precious saints. This is a revival of repentance, a revival of righteousness, of preparing our hearts, our garments, precious saints, our wedding garments for the marriage supper of the Lamb. This is the preparation of the bride. This is a separation of the oil and the wine church and the world church. I want to read from the word of the Lord, Ecclesiastes chapter 12, verses 13 and 14. Ecclesiastes 12, 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Precious saints, this is the hour to surrender our hearts completely to the Lord, to surrender our hearts, to surrender everything we have in our being, precious saints. It is that time. These are the warnings from the Lord. The Lord has sent his messenger at this hour to warn the nations to repent. The Messiah is coming. To repent. The Messiah is coming. To rebuke sin, the love of money, to rebuke the prosperity preaching, the apostate church, which has consumed the church completely in the United States of America. We must now repent. The Messiah is coming. The Lord has come down himself. The cloud that came down during the time of Moses, precious saints, has now returned. As it was spoken of in the word of the Lord and prophesied by Moses, the man of God, in Deuteronomy 18, verse 15, and then later on, spoken by Peter in Acts chapter 3, verses 19 through 23. And I would like to read that.
Amen.
3:19 through 23. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet, me, from your brethren. Him you shall hear in all things. Whatever he says to you, and it shall be that every soul who will not hear that prophet shall be utterly destroyed from among the people. Precious saints, these people are the oil and the wine church. These people, these are the my people. The group of people that are protected by the Lord at this hour. The oil and the wine church. We must repent and surrender our hearts to the Lord. The mighty Holy Spirit will direct us to his message at this hour and confirm it. And the message is that time is over. We must now repent, surrender our hearts to the Lord. We must return our hearts to the righteousness of the Lord. Holiness is a requirement, precious saints. Thank you, Pastor Lou.
Amen. Amen, Pastor Jose. Thank you. We praise the Lord and bless the Lord for that word. And it's true, precious listeners, this is very sobering. You're hearing from multiple witnesses that the Lord has sent his servant just as he promised long ago through his prophets and in his word, and has brought it to pass that before the great and terrible day of the Lord, he would send his servant to restore the church, to prepare the bride. We saw when John the Baptist was preaching repentance and righteousness in the wilderness, it wasn't long before the Messiah showed up, and very few were prepared. And so it is today. And now we have come full circle. You've heard the miracles and the testimony, and it's true. And we have DVDs that we hand out freely. There are videos on the web. There are written testimonies all over the internet. There are written documentation. There are CDC, that's the Centers for Disease Control, headquartered out of our own United States of America in Atlanta, Georgia, with reports of HIV/AIDS healed, as well as the other medical testimony, leprosy cleansed. We've seen that with our own eyes. I did, and was speechless for several days. It's a difficult thing to communicate. It's not show business. It's not about money. It's not about fame, notoriety, or fortune. Not at all. They're all free, but it's the Lord authenticating and validating his word. The Lord will authenticate and will validate his word, for it is alive, to convert the sinner, those in the darkness, into the kingdom of light. And we know that the word of the Lord is sharper than a two-edged sword. And the great end-time revival is indeed a repentance revival for the harvesting of souls, not for populating the church pews, coffers, or the bank accounts, or the things of this world. It's about freedom from sin to walk in righteousness and holiness and to prepare for the coming of the Messiah. One scripture, Galatians chapter 5, to help the precious listener get a little grounded when the Lord is calling us into righteousness and holiness. The two churches, the one led by the Spirit and the other one walking in the flesh. Let's hear what the Lord says to his mighty servant, Paul the Apostle, by the power of the Holy Spirit. This is Galatians chapter 5, starting at verse 19. Galatians chapter 5, starting at verse 19. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery. And we can stop right there, and we know that the Lord has speaking and rebuking sexual sin in the United States of America for a long time, as well as across the globe. And sexual sin is one of the stains on the garment in the church in the United States of America. And as you've been listening to the prior segments, I highly recommend go back into the archives if required and pull out Overcoming Sexual Sin. It's a four-part series by the Mighty Prophet. Nobody else in the world can teach it. You won't hear it anywhere else. I highly recommend Overcoming Sexual Sin. And we can see immediately the Holy Spirit starts out in Galatians chapter 5, verse 19, with the acts of the flesh. These are the things the church needs to repent of: sexual immorality, impurity, and debauchery. Continuing, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. You will see this again at the great white throne judgment in Revelation. You will hear this again in this evening's segment. You read it again when the prophet John, the mighty prophet and Baptist, spoke. Show fruits of repentance. In other words, stop doing these sins of the flesh. But the fruit of the Spirit are these. Verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. That's Galatians chapter 5, verses 19 through 22. And we preach repentance and righteousness. It's the message of the hour. This is what the Lord is speaking to the church to repent from sin. And Galatians 5, 19 is a good start as a refresher. For many of the sins, you can do a spiritual inventory that the church has tolerated. It would take us several segments just to cover just a fraction of the iceberg. It would be like trying to down an elephant with a quail feather. We won't try to do that in this segment. We will move along to hear the message of the Lord. Before we do, Pastor Raymond Ruffel from Maryland Altar, I have you on hold on the switchboard, and I believe you should be live now. Welcome, and what has the Lord placed on your heart for this evening's segment, Pastor Raymond?
Shalom, Pastor Lou and Pastor Jose.
Shalom, Pastor.
Shalom to all the precious listeners.
Shalom.
That are there now and that will tune in later on. As Pastor Jose mentioned, the glory has touched down. And in the international conference, the mighty prophet mentioned that Exodus 3, you know, Exodus 3 is very long, but Exodus 3, 1 just says, and Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, when he noticed the flame burning in the bush, and but the bush wasn't burning up. And 5, you know, he noticed and then walked towards it, and God said, don't come any closer, take off your sandals, in Exodus 3:5, for the place where you're standing is holy ground. What I would like to say is we will face judgment, and we need to know that the glory has touched down. Elijah is here. He prophesied the glory touching down. God the Father himself touched down to the church now. And we are not living as Christians, let me say 20 years ago, 30 years ago, that didn't hear directly from God. We are living like the Israelites that Moses led out, we're dealing directly with somebody who's in contact with the throne room of God, ladies and gentlemen. And the message is that as of now, the glory is here. You may have been playing around in the church or with your life, but as of now, the glory has touched down. You have to take away your sandals. Don't come any closer, for the church, your body, which is the Lord's temple, is now holy ground. And maybe later on at the end of the segment, I'll read a couple more passages, but just Hebrews 9:27 tells you, just as people are destined once to die, and after that to face judgment. Today's segment is about the white throne judgment of God, you know, and we have to face that. We will have to appear before that, you know. So just keep that in mind, ladies and gentlemen. You know, we will all have to face that once to die, ladies and gentlemen, then the judgment, you know. And as Pastor Lou was saying, that's one of the biggest things in the church, which is sexual sin. 1 Corinthians 6:9-10 tells you, do not be deceived, ladies and gentlemen. No wrongdoers will inherit the kingdom of heaven, neither the sexually immoral, or idolatrous, nor men who have sex with men, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God, ladies and gentlemen. Just keep that in mind as we listen to Mighty Prophet. I mean, we're just trying to throw our two cents in, but he's going to say everything we need to hear, and he will definitely elaborate more. And I just hope this message is a blessing to everybody tuned in. Amen.
Amen. Amen. We pray, Amen. Mighty Holy Spirit, that you would open the spiritual ears and the spiritual eyes of all those that you've brought forth, Lord, let their hearts return and that they would enter the kingdom of darkness into the kingdom of light, and that they would hear for and turn to you in Jesus' mighty name. Let's go to segment two of White Throne Judgment. This is the White Throne Judgment of Christ, the Mighty Prophet, Dr. David Awar. And we'll be back shortly after this segment. Shalom.
Purify my heart. Cleanse me from within. Me from my sin, deep within, refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set
as we walk on,
nataka tunapoendelea,
that you examine your life,
uchunguze maisha yako,
and see if your name can be found in that book.
Na uangalie kama jina lako linaweza kupatikana katika kitabu hicho.
We are moving on now.
Tunaendelea sasa.
The book of Philippians.
Hebu tuende katika kitabu cha Wafilipi.
Chapter 4.
Kitabu cha Wafilipi mlango wa 4.
We are going to servanthood now.
Tunaenda katika utumishi sasa.
Philippians chapter 4.
Wafilipi mlango wa 4.
I want to start from verse 2.
Naanza katika mstari wa 2.
What does it take to have your name in this book?
Inakugharimu nini ili jina lako lipatikane katika kitabu hiki?
What does it take to have your name in this book?
Unahitaji nini ili jina lako lipatikane katika kitabu hiki cha uzima?
It says, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. And verse 3 says, yes, and I ask you, loyal yoke fellow, to help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.
Biblia inasema ya kwamba namsi Eodia, namsi Nasintike wawe na nia moja katika Bwana. Naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishinda nia injili pamoja nami na Klementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima.
Now I want you to look at the lives of these ones whose names are in the book of life.
Nataka uangalie maisha ya hao ambao majina yao yanapatikana katika kitabu cha uzima.
So you can be able to gauge yourself to see if your name can surely be in that book.
Ili ujichunguze uone kama jina lako linaweza kupatikana katika kitabu hicho.
In verse 3 says, "Yes, and I ask you, loyal yoke fellows, loyal," which means you have given yourself to the cause of the gospel. The Lord is saying that if you give yourself to the cause of the gospel with loyalty, how many times have you not been loyal to the gospel?
Biblia inasema katika mstari wa 3 ya kwamba naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli, mjoli wa kweli. Kumbuka mpendwa msikizaji, hao ni wale ambao wamejipatia kwa ajili ya injili.
To be loyal to the cause of the gospel.
Kuwa na ukweli katika injili.
How many servants of the Lord have been loyal to the cause of the gospel to be able to suffer to get their names in the book of life of the Lamb of God?
Watumishi wangapi ambao wamekuwa na ukweli katika injili
ili to suffer,
wateseke,
to be loyal yoke fellows,
ili wawe wajoli wa kweli,
which means yoke together in loyalty,
inamaanisha mmeshikamanishwa pamoja katika ukweli,
for the cause of the gospel,
katika mwanzo wa injili.
And you find that even the Christian,
na unapata kwamba hata Wakristo,
he is talking about all people that want their names in the book of life. He says you have to be loyal for the cause of the gospel to be along with people like Clement.
Na anaongea kwa wale wote ambao wanataka majina yao yapatikane katika kitabu cha uhai, ya kwamba lazima muwe wajoli wa kweli, muwe wajoli wa kweli kama wakina Clementi hapa.
So he's telling you of enduring suffering for the cause of the blood of Jesus, the gospel.
Anasema kustahimili mateso kwa ajili ya damu ya Yesu, kwa ajili ya injili.
How many of you Christians out there can endure for the gospel? One day and you jump out of church. Oh, my husband is this. Oh, my wife is this. Oh, I've lost my job. You are jumping out. You cannot endure.
Ni wangapi wa Kristo hapo nje ambao mnaweza kustahimili na kuvumilia mateso kwa ajili ya injili? Siku moja tu wewe umetoroka kanisani. Oh, mke wangu sijui anafanya namna gani. Oh, mume wangu anafanya namna gani. Wangapi wanaweza kuvumilia?
I am bringing you to understand what it takes for your name to be written in this book.
Na kupeleka penye utaelewa chenye itakugharimu ili jina lako liandikwe katika kitabu cha uhai.
You have to be a loyal yoke fellow for the cause of the gospel.
Lazima uwe mjoli wa kweli kwa ajili ya injili.
You have to be yoked with people like Clement and Paul and John, being taken to prison, being locked in there for the cause of the gospel.
Lazima ushikamanishwe na watu kama wakina Paulo, kama wakina Clement, ambao walipelekwa mpaka kule gerezani kwa ajili ya injili.
Some of you just a little suffering. If you are told a job, leave Jesus today, otherwise you lose your job. Some of you would leave Jesus.
Wengine wetu kwa ajili ya mateso tu kidogo wanamuacha Yesu. Ukiambiwa wache Yesu na uendelee na kazi ama hapana, wengine wetu tutamuacha Yesu ili tuendelee na kazi.
He is in other words saying, if you want your name to be written in the Lamb's book of life, you have to endure and suffer for the cause of the gospel.
Anasema kwa maneno mengine ya kwamba ukitaka majina yako yaandikwe katika kitabu cha uhai, lazima uvumilie mateso kwa ajili ya injili.
Matthew chapter 7, somebody.
Tusome Mathayo mlango wa 7 mtu.
Today you will understand what it takes to be in that book.
Leo utaelewa chenye inakugharimu ili uwe katika kitabu hicho cha uhai.
On this radio,
katika kituo hiki cha radio,
the truth is being opened out to you now.
Unafunuliwa ukweli hapa sasa.
There is nothing hidden here anymore.
Kuna chochote kimefichwa hapa.
So you can make up your mind.
Ili uweze kujiandaa.
You cannot say, oh, I was not told.
Usiseme ya kwamba, oh, sikufunzwa.
Now you have to decide if you surely want your name in that book.
Sasa unafaa uamue kama kweli kabisa unataka jina lako lipatikane katika kitabu.
Because you've even seen him saying that the ones that will enter the new Jerusalem, where the new heaven, new earth comes in, they are the ones in the Lamb's book of life. That means Jesus is the power.
anasema hapa ya kwamba wale ambao wataingia katika mji wa Yerusalemu mpya ni wale ambao majina yao yanapatikana katika kitabu cha uhai. Inamaanisha Yesu ndio nguvu hapa, ndio nguvu.
Jesus has authority and power for you even in this life, even in the new heaven.
Yesu ako na mamlaka kwa ajili yako katika maisha hii na hata katika mbingu upya.
We are talking about the white throne of judgment of the Lord Jesus.
Tunaongea kuhusu kiti cha enzi cheupe cha hukumu cha Bwana Yesu.
And inside there we found that there is a book.
Na hapo ndani tunapata ya kwamba kuna kitabu.
That he removed the book.
Ya kwamba anatoa kitabu.
And he searches there to see if he can find your name.
Alafu anatafuta kitabu hicho ili aone kama atapata
jina. And we saw David say, please don't blot my name out.
Na tunaona Daudi akisema tafadhali, anamsii tafadhali usifute jina langu.
But for them, the sinners, blot their name out. Don't include their names with the righteous
ones. Na kwa watenda dhambi, vuta majina yao, usiwaweke pamoja na wenye haki.
And we also saw in Daniel that when you evangelize, then you have a star, a shining star, and your name is in the book.
Na sasa tunaona katika kitabu cha Danieli ya kwamba ukifanya uinjilisti uvue nafsi, basi wewe utang'aa kama nyota na jina lako litapatikana katika kitabu hicho cha uhai.
From today on, we will never have, I am just a mshiriki, I'm just a congregant. We are going to have evangelists all over the nation of Kenya.
Kuanzia leo hatutakuwa na washiriki tu, wewe mimi ni mshiriki tu. Tutakuwa na wainjilisti kote nchini.
He say you are lukewarm. If a tree does not bear fruit, I'll prune it.
Anasema wewe ni vuguvugu. Kama wewe ni mti ambao hautoi tunda, atakung'oa. Atakukata.
So it is an end today. You will never sit in the church listening, 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 listening. Now you get out. Go to the kiosk. Go to the shop. Tell them Jesus is risen. Receive the Lord. Time is out.
Sasa ni mwisho. Hauwezi kukaa katika kanisa hilo ukisikia tu. Utatoka, utaenda katika maduka hizo. Utaenda katika miji. Ukihubiri, ukiwaambia Yesu ni pendo na watu waokoke.
If you want your name to be in the Lamb's Book of Life.
Ukitaka jina lako liwe katika kitabu cha uhai.
You are not just going to evangelize for their sake. You are going to evangelize for your sake.
Hautafanya uinjilisti tu kwa ajili yao, bali utafanya uinjilisti pia kwa ajili yako wewe mwenyewe.
Because it is a requirement.
Kwa sababu ni hitaji.
The time for games is over.
Wakati wa mchezo umeisha.
Now people will want their names in the book.
Sasa watu watataka majina yao yapatikane katika kitabu hicho.
The book of Matthew chapter 7 verse 22 somebody.
Tusome kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 22.
The truth now has come out.
Ukweli sasa umefunuliwa.
There is no more playing hide me here, hide me there.
Hakuna kufichwa fichwa hapa.
Now tell me the truth.
Sasa uniambie ukweli.
Pastor, tell me the truth.
Mchungaji, uniambie ukweli sasa.
Is my name going to be in the book of life if I do this?
Jina langu litapatikana katika kitabu cha uhai nikitenda hili.
Now the children of Jehovah be asking, talking about the book of life, nothing more.
Sasa watoto wa Jehovah watakuwa wakiongea kuhusu kitabu cha uhai, hakuna kingine.
They will not be asking, is it okay if I put on trouser? Is it okay if I dance like this? No, they will be asking, will my name be in the book of life if I do this?
Hawatauliza ya kwamba ni mzuri nikivaa longi, ni mzuri nikifanya hivi, hapana. Watauliza, jina langu litapatikana katika kitabu cha uhai ama namna gani nikitenda hiki?
They will be asking, if I do this, will the Lord blot out my name from the Lamb's Book of Life? They will be talking about the book.
Watauliza ya kwamba nikitenda hiki, je, Bwana atavuta jina langu katika kitabu cha uhai ama namna gani? Watakuwa wakiongea kuhusu kitabu cha uhai cha mwana kondoo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Sweet Jesus.
Yesu mtamu.
Loving Jesus.
Yesu mpendwa.
And then at the end you find out now.
Alafu mwishowe unapata.
He is Jesus the judge.
Yeye ni Yesu hakimu.
And you are running and there's nowhere to run to.
Na unamtoroka na hakuna pa kutorokea.
And you find out that you squandered, you corrupted your life on earth, but you did not take care that your name be found in the book.
Na unaona ya kwamba ulijichanganya, ukararua maisha yako hapa ulimwenguni, na alafu mwishowe unapata jina lako halipatikani katika kitabu hicho. Na hukukuwa na uoga ya kwamba jina lako
ati unakula raha.
Ati wewe unaponda raha.
Matthew chapter 7 somebody.
Tusome Mathayo mlango wa 7 mtu.
Verse 21.
Mstari wa 21.
He says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven.
Biblia inasema si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbingu, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.
Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles?
Biblia inasema wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi.
Then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers.
Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu.
Finally the sweet Jesus,
mwishowe Yesu mtamu huyo,
that you have been preaching,
ambao mmekuwa mkimhubiri,
that you have been leading people to,
ambao mmekuwa ukiwaongoza watu kwake,
you are preaching the sweet Jesus,
wewe unahubiri Yesu mtamu.
Listen to what he says to you.
Hebu sikiza chenye anasema hapa.
I never knew you.
Sikukujua.
Get away from me, evildoer.
Toka kwangu ninyi mtendao maovu.
How come the church did not know this?
Kwa nini kanisa halikujua hili?
You have done miracles in his name.
Mmefanya miujiza kwa jina lake.
You have prophesied in his name.
Mmetabiri katika jina lake.
You have done things in the name of Jesus.
Fanya mambo katika jina la Yesu.
But you are teaching another Jesus.
Na mnafunza Yesu mwingine.
He said, I don't know you, as if you don't exist, and yet he created you.
Anasema kujui ni kana kwamba hauko na wewe alikuumba.
Hallelujah.
Hallelujah.
Verse 24 of Matthew chapter 7.
Mstari wa 24 wa Mathayo mlango wa 7.
He says, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock.
Biblia inasema ya kwamba basi kila asikiae haya maneno yangu na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili alijenga nyumba yake juu ya mwamba.
The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. The rock is the blood of Jesus. The rock is Jesus. Have you built your house on the rock?
Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Mwamba ni Yesu, mwamba ni damu ya Yesu. Wewe umejenga nyumba yako juu ya mwamba ama namna gani?
If you don't build your house on this rock,
kama haujajenga nyumba yako juu ya mwamba huu,
who is this rock?
Mwamba huu ni nani?
Very quickly before we move on,
haraka haraka kabla tuendelee,
before we continue with Matthew,
kabla tuendelee na kitabu cha Mathayo,
let me tell you what this rock is.
Acha nikwambie huyu mwamba ni
who
nani?
Is
yeye ni nani?
The book of First Peter.
Tusome kitabu cha Petero wa kwanza.
First Peter chapter 2.
Petero wa kwanza mlango wa pili.
Verse 4.
Usome Petero wa kwanza mlango wa pili mstari wa
4. You build your life, build your house on this rock.
Ujenge nyumba yenu katika mwamba huu.
Who is this rock?
Mwamba huu ni nani?
First Peter chapter 2.
Petero wa kwanza mlango wa pili.
Verse 4.
Mstari wa 4.
As you come to him,
Biblia
the living stone, rejected by man, but chosen by God, and precious to him, you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Christ Jesus, rejected by man. Somebody, that rock.
Biblia inasema muende yeye jiwe lililo hai, lililo kataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo.
Now listen to this.
Munisikize sasa.
The Lord is talking in Matthew chapter 7 here.
Yesu ananena katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 hapa.
Build your faith.
Ya kwamba mjenge imani yenu.
On this rock.
Katika mwamba huu.
Build your life.
Mjenge maisha yenu.
On this rock.
Katika mwamba huu.
And this rock.
Na mwamba huu.
Is unpopular.
Yeye sio wa kawaida.
Rejected by men.
Alikataliwa na wanadamu.
And so that means.
Sasa hiyo inamaanisha.
Those of you that have built your Christian lives on popular things, you will not be in the book of life.
Wale ambao wamejenga maisha yao ya kawaida katika vitu ambavyo vinatamanika na wanadamu, hamutakuwa katika kitabu cha uzima.
See that?
Mnaona hiyo?
You will not be in the book of life.
Hamutakuwa katika kitabu cha uhai.
You have built your life based on prosperity.
Umejenga maisha yako katika ufanisi.
Your faith based on which church can I go to and prosper.
Imani yako imejengwa katika ni kanisa gani nitaenda ili nifanikiwe.
Which church do people go and then they have new cars quickly.
Ni kanisa gani watu wanaenda alafu wapate magari mapya haraka haraka.
And which church is more popular you go? Many people are full. You are shaking your head. You are standing and dancing.
full thousands of people.
Ni kanisa gani
nitaenda? Hundreds.
Nitaenda penye mamia ya watu wako wanainua mikono juu wanacheza.
Popular church. Which church is the most popular in town?
Ni kanisa gani imejulikana katika mji?
And he said, build your house on this rock. This rock is rejected by men, not popular somebody.
Na anasema jenga katika mwamba huu. Mwamba huu umekataliwa na watu wengi. Haijajulikana mtu.
I am surprised. I don't know how many people have their names in this book.
Ninashtajabu. Sijui ni wangapi watakuwa na majina yao katika kitabu.
Popular, popular, popular. Which church is the most popular? Which preachers are most popular? Who makes me happy when they preach? Wherever, wherever. Which church do rich people go to? Which church is what? And he's telling me here, my ways, this rock is rejected by man, and yet precious and chosen by God.
Kujulikana, kujulikana. Kanisa gani limejulikana? Ni mhubiri mgani ananipendeza? Na mhubiri maneno mazuri. Ni mhubiri gani amejulikana? Na anasema ya kwamba mwamba huu ulikataliwa na wanadamu.
So there is no way.
Sasa hakuna venye wewe.
You can build your faith.
Unaweza kujenga imani yako.
Your Christian life.
Maisha yako ya Ukristo.
On popular things.
Katika mambo ambayo yamejulikana.
Find your name in the book of life.
Na upate jina lako katika kitabu cha uhai.
The truth is out.
Kweli ni wazi leo.
It is over.
Imeisha, imeisha.
With lies.
Na uongo.
Verse 25, Matthew 7.
Tusome kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 25.
And he says, when the rain came, the house did not fall.
Anasema mvua ikinyesha, nyumba hiyo haikuanguka.
But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand.
Na anasema, na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye, afananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga.
What is Jesus telling you today?
Chenye Yesu anakuambia hapa leo ni nini?
He's saying the season has changed.
Anasema majira yamebadilika.
Get right with me.
Munisikize vizuri.
Go back to righteousness.
Turudi katika ile hali ya uwaki.
Get right with me.
Hebu twende katika njia ya uwaki na
maombi. Go back to holiness.
Turudi katika utakatifu.
And you are saying, no, I need popular things.
Na unasema hapana, nataka vitu
ambavyo vinajulikana. I want to be a modern Christian.
Nataka niwe Mkristo wa kisasa.
That means you are not listening to the word of God commanded by the Holy Spirit at this hour. That means you are like somebody building that house on sand.
Inamaanisha kwamba wewe hausikii neno la Mungu ambalo limeamuriwa katika nyakati hizi. Inamaanisha unajenga nyumba yako juu ya mchanga.
Let us move on.
Tuendelee.
Today you will be surprised, I told you.
Leo utashangaa na kwambia.
Getting very deep somebody.
Naingia ndani kabisa mtu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let us continue with the book of Malachi chapter 3.
Tuende katika kitabu cha Malaki mlango wa 3.
I told you.
Nilikueleza.
It's going to be heavy.
Itakuwa nzito.
The truth has come out.
Ukweli umetoka.
Your prayers are going to change tonight.
Maombi yako yatabadilika usiku leo.
You will decide whether you are going to heaven or not.
Utaamua kama unaenda mbinguni ama
uende. Tremendous times.
Ni wakati wa ajabu.
No more jokes.
Hakuna mchezo tena.
No more games.
Hakuna mchezo.
You have to make decisions.
Lazima ufanye uamuzi.
You are beginning to understand what it takes to love Jesus. Don't just tell me, Jesus, I love him. And yet you cannot live according to his word, his teachings.
Utaelewa.
You're building your faith on sand.
Utaelewa chenye itakugharimu ili umpende Yesu. Hauwezi tu kusema nampenda Yesu, nampenda Yesu na wewe auishi kulingana na mafunzo yake. Unajenga nyumba yako juu ya mchanga.
Jesus, I love him.
Yesu nampenda.
And when I look at you, don't live according to the word of the Lord Jesus.
Na nikikuangalia auishi kulingana na neno la Bwana Yesu.
And yet the Lord, he is perfect. He will stick to the word. The Bible will always remain. The word will never change.
Na Bwana ni mkamilifu, atasimamia maneno yake. Neno la Mungu halitabadilika kamwe.
Malachi 3 somebody.
Tusome kitabu cha Malachi mlango wa 3.
Verses 1 to 5.
Mstari wa kwanza hadi wa 5.
Hallelujah.
Hallelujah.
What will it take for you to be in this book?
Itakugharimu nini ili uwe katika kitabu hiki?
Coming before the white throne of judgment.
Ukikuja mbele za kiti cha enzi cha hukumu cha Mungu.
That is the reason you were born.
Hiyo ndio kwa sababu ulizaliwa.
So you can begin from day one to prepare for the day you will appear before the throne.
Ili uanze kuanzia siku ya kwanza tangu ulizaliwa.
You were not born for eating, drinking, and what? And everything your are doing now to prepare and live for God.
Haukuzaliwa ili uweze kukula na kusherekea, bali ulizaliwa ili ujiandae kwa ajili ya Mungu.
And live for God.
Na uishi kwa ajili ya Mungu.
If Jesus could live for you, who are you not to live for God?
Kama Yesu aliishi kwa ajili yako, kwa nini wewe usiishi kwa ajili ya Mungu?
He will catch you on that day.
Atakushika siku hiyo.
The book of Malachi.
Kitabu cha Malaki.
Malachi chapter 3 verses 1 to 5.
Malaki mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 5.
It says, "See, I will send my messenger who will prepare the way before me, and then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty."
Vile nasema, angalieni na mtuma mjumbe wangu, nae ataitengeneza njia mbele yangu, nae Bwana mnaye mtafuta atalijia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnaye furahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi.
Verse 2 he says, "But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire and a launderer's soap. He will sit as a refiner and purify the silver, and he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offering in righteousness."
Biblia inasema hapa katika mstari wa pili tukiendelea, "Lakini ni nani atakaye stahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakaye simama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo, naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakaza, naye atawatakaza wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki."
"And the offering of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord in days gone by as in former years."
Biblia inasema ya kwamba wakati ule ndipo dhabihu za Yuda na Yerusalemu zitakapopendeza mbele za Bwana kama katika siku za kale na kama katika miaka ya zamani.
"So I will come near to you for judgment. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers, and perjurers, against those who defraud laborers of their wages, who oppress the widows, the fatherless, and deprive the alien of justice, but not fear me, says the Lord. Look at the people that God will make sure don't appear in the book."
Biblia inasema, "Nami nitawakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu yao wapao kwa uongo na juu yao wamwoneao mwenye kujaribiwa kwa ajili ya mshahara wake, wamwoneao mjane na yatima na kumpotosha mgeni asipate haki yake, wala hawaniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi."
How many Christians?
Ni Wakristo wangapi?
Do these things here and they think they are going to heaven.
Huwa wanafanya vitu hivi na wanafikiri ya kwamba wanaenda binguni.
Sorcerers.
Wachawi.
Adulterers.
Wazinzi.
Who is an adulterer?
Mzinzi ni nani?
You are going to tell me that the man who slept with another man's wife.
Utasema ya kwamba yule mtu aliyelala na mke wa mtu mwenzake.
And I will tell you, no, you are wrong.
Utasema hapana.
I will tell you, the man who looked at another woman and lusted at her in his heart, he is an adulterer, somebody. The whole church is over. Will not be in that book.
Ninakwambia kwamba ni mtu angaliae mwanamke mwingine ama msichana mwingine na mtamani, huyo jina lake alitapatikana katika kitabu hicho. Yaisha.
That means the whole church.
Inamaanisha kanisa nzima.
Because the church did not receive the Holy Spirit to crucify the flesh.
Kwa sababu kanisa halikumpokea Roho Mtakatifu ili wasulubishe mwili.
They look at women in the worship wanatamani.
Wana...
They look at women in the worship they admire. They are committing adultery. And he says they will not appear in the book.
Wanatizama wanawake katika kikundi cha ibada wanawatamani. Na Biblia inasema hapa majina yao hayatapatikana katika kitabu hicho.
And when they are walking the streets wanatamani wanawake. They admire women. They will not be in the book of life. Never.
Na wanapotembea mabarabarani wanawatamani wanawake, na hakika Biblia inasema majina yao hayatapatikana katika kitabu cha uhai.
Sexual sin.
Dhambi ya ngono.
Will make your name not appear in the Lamb's book of life. The Lamb, he is holy, holy.
Itafanya jina lako lisipatikane katika kitabu cha uhai cha mwanakondoo. Mwanakondoo ni takatifu, takatifu.
He is holy.
Yeye ni mtakatifu.
There is no bribery in that book.
Hakuna hongo katika kitabu hicho.
I know the gospel you received is a gospel of corruption.
Ninajua injili uliopata ni injili ya ufisadi.
Yalipa hapa pata hapa.
Lipa hapa pata hapa.
And yet the lamb is holy.
Na mwanakondoo ni mtakatifu.
You cannot buy your way into that book.
Hauwezi kununua njia yako ya kukuelekeza katika kitabu hicho.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. This is tremendous.
Hallelujah.
This is absolutely tremendous.
Ni mambo ya ajabu.
He says sorcerers.
Nasema wachawi.
Adulterers.
Wazinzi.
Perjurers.
Waongo.
Those who defraud laborers.
Wale ambao wanawafinya wafanyikazi.
They don't pay them.
Hawalipi.
They even defraud, they pay them less.
Wanawalipa mshahara kidogo.
How many Christians do this?
Ni Wakristo wangapi wanafanya hivi?
Those who oppress the widow.
Wale ambao wanawafinya wajane.
How many Christians have done this?
Ni Wakristo wangapi wamefanya hivi?
How many servants of God have oppressed the widow?
Ni watumishi wangapi wa Mungu wamewafinya wajane?
How many church elders have oppressed widows?
Ni wazee wa kanisa wangapi wamewafinya wajane?
How many pastors' wives have oppressed widows?
Ni wake wa wachungaji wangapi wamewafinya wajane?
How many youth churches have refused widows from teaching them?
Ni makanisa ya vijana wangapi ambao wamekataa kuwafunza wajane?
How many Christians have refused to hire widows in jobs?
Ni Wakristo wangapi wamekataa kuajiri wajane?
How many people have oppressed the fatherless?
Ni wangapi wamewafinyilia wale ambao ni wayatima?
How many Christians have walked in the streets and refused to give chokora food?
Ni Wakristo wangapi wametembea mabarabarani na wamekataa kuwapatia machokora vyakula?
How many Christians have rolled up their windows of their cars when the chokoras come to ask for food in the morning on a cold July?
Ni Wakristo wangapi wamefunga madirisha ya magari yao wakati machokora wanakuja kuwaomba vyakula asubuhi wakati wa baridi, msimu wa baridi?
How many Christians have called police when chokoras come to ask for ugali baridi in the morning near the gate?
Ni Wakristo wangapi wameita maafisa wa usalama wakati machokora wanakuja kwao kuomba ugali lala, ugali ya jana?
How many Christians have passed chokoras and street children without clothes when they are going to church and they have just left them in the streets and yet they are going to church?
Ni Wakristo wangapi wamewapita machokora barabarani ambao hawana mavazi, ambao wanatembea uchi na wanaelekea kanisani?
And you are going to church but you are passing a fatherless.
Na unaenda kanisani na unampita yatima.
And you're oppressing the fatherless.
Na unamfinya yatima.
And nibebe hii mzigo. Carry for me this up to there. I'll pay you. And they don't pay. Or they pay half. Or they buy nothing.
Ati nibebe hii mzigo mpaka pale, nitakulipa. Na wakifika pale hawamulipi ama wanamfukuza.
How many have called police on chokoras? Arrest them. Shoot them. Kill them. Whatever.
Wangapi wamewaitia wachokora mapolisi ili wawapige bunduki?
Calling them thugs.
Wakiwaita majambazi.
And he's saying, your name, never in the book of life.
Anasema,
never.
Jina lako halitapatikana katika kitabu cha uhai, hakuna.
You see?
Naona?
It is not easy.
Sio rahisi.
I told you today.
Nakuambia leo.
You will have to decide.
Utaamua.
Either you are going to want your name there or you are going to just say, me, I'm not going there.
Kama utataka jina lako lipatikane pale ama useme tu kuanzia sasa ya kwamba mimi siendi.
Because now you know the truth.
Sababu sasa umejua ukweli.
And it's very clear about this thing. Let's move on. Malachi chapter 3.
Tuende katika kitabu cha Malachi.
The same Malachi where we are. The same.
Malachi hiyo hiyo tumesoma.
Verses 13 to 18.
Tusome mstari wa 13 hadi wa 18.
Listen to what he says.
Sikiza chenye Biblia inasema hapa.
He said, you have said harsh things against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you?
Biblia inasema, maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani?
Verse 14 he says, you have said it is futile to serve God. What did we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? Like mourners in sackcloth. You have refused those things. You said those are futile. You don't want, you laugh at them. How wanawake kila mara wanavaa hizo magunia, you laugh at them. And he's saying here, you have said it is futile to serve God. What did we gain by carrying out his requirements or going about like mourners before the Lord? And yet he's asking you to go about like mourners before him. And you refused.
Biblia inasema hapa ya kwamba mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi?
But now we call the arrogant blessed. Certainly the evil doers prosper, and even those who challenge God escape.
Biblia inasema na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walioheri. Naam, watendao uovu ndio wajengwao. Naam, wamjaribuo Mungu ndio waponywao.
Isn't that the time we're living in?
Hiyo ndio wakati tunaishi sasa.
Where you see that the people that don't fear God seem to prosper more than the ones that fear God.
Penye unaona wale watu ambao wamtumikii Mungu, ambao wamuhofu Mungu, wanaendelea kuliko wale ambao wanamheshimu Mungu.
And those that mourn live like mourners before the Lord. They are ridiculed, they look like kijwambaya. They look like crazy people.
Na wale ambao wanaomboleza mbele za Bwana wanadhiakiwa, wanaonekana kama ni watu wa kichaa.
Verse 16.
Mstari wa 16.
Then those who fear the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored him. The book of life.
Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake.
Do you hear me, somebody?
Unanisikiza mtu?
He says verse 16 again, I repeat.
Narudia tena mstari wa 16.
Then those who feared the Lord.
Ndipo wale waliomcha Bwana.
Talked with each other.
Waliposemezana.
And the Lord listened and heard.
Naye Bwana akasikiliza na akasikia.
So everybody listen to me.
Kila mtu anisikize.
The Lord listened.
Bwana alisikia.
And heard.
Na akasikia.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he says, a scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name.
Na Biblia inasema na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake.
Our God is good.
Mungu wetu ni mwema.
That is the true meaning of God is good.
Hiyo ndio maana Mungu ni mwema.
When you hear people say God is good,
mkisikia mtu anasema Mungu ni mwema, Mungu ni mwema.
This is the true meaning of God is good.
Hiyo ndio maana halisi ya Mungu ni mwema.
They suffered.
Waliteseka.
They were ridiculed.
Walidhiakiwa.
They were wearing sackcloth.
Walivaa magunia.
And people laughed at them.
Na watu waliwacheka.
Mbona mnatubu leo na kesho pia?
Mnatubu kila siku kesho.
Na tubu. Kumbe the Lord listened and heard.
Kumbe Mungu alisikia na akasikia.
And he wrote.
Na akaandika.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. I love the Lord.
Nampenda Bwana.
I love the Lord.
Nampenda Bwana.
He says he wrote it in remembrance concerning those who feared and honored his name.
Biblia inasema ya kwamba akaandika katika kitabu cha ukumbusho kuhusu wale ambao wanamheshimu.
That is the book of life.
Hiyo ni kitabu cha uhai.
That we are talking about at this throne.
Ambacho tunanena kuhusu katika kiti hiki cha enzi.
Kumbe the Lord Jesus was watching.
Kumbe Bwana Yesu alikuwa akitazama.
And listening.
Na kusikia.
And hearing.
Na kusikia.
And writing.
Na kuandika.
Hallelujah.
Hallelujah.
Verse 17.
Tusome mstari wa 17.
He says, they will be mine, says the Lord Almighty.
Biblia inasema nao watakuwa wangu, wasema Bwana wa majeshi.
In the day when I make up my treasured possession. When I make up my treasured possession.
Katika siku ile niifanyayo.
I will spare them just as in compassion. A man spares his son who serves him. I'll spare them just as in compassion. A man spares his son who serves him.
Nami nitawachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye.
And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. The book of life, somebody.
Ndipo mtakaporudi nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asimtumikie.
Hallelujah.
Hallelujah.
The book of life.
Kitabu cha uzima.
Do you see what it takes to be in that book?
Unaona chenye itakugharimu ili uwe katika kitabu hicho?
To walk before God like a mourner.
Kutembea mbele za Mungu kama muombolezaji.
With a lot of sadness.
Na uzuni mwingi.
When you look at the state of immorality in the land.
Unapoangalia hali ya uzinzi katika ardhi.
When you look at the state of the fall of the church.
Ukiangalia katika ile hali ya mwanguko wa kanisa.
when you see sexual sin day in, day out in the land.
Ukiona dhambi ya ngono kila siku katika ardhi.
When you see another gospel being preached in the house of the Most High God.
Ukiona injili ingine ikihubiriwa katika nyumba ya Mungu aliye juu.
When you see money corruption preaching.
Ukiona ufisadi pesa ubiri.
Preaching of pesa.
Kuhubiri pesa. Kuhubiri pesa.
When you see business being done in the house of God.
Ukiona biashara inafanywa katika nyumba ya Bwana.
Kununua mafuta za upako small bottles.
Kununua mafuta za upako chupa ndogo ndogo.
That you saw a good seed I give you a small bottle of anointing.
Akipanda mbegu mzuri ili nikupe chupa moja ya upako.
When you see healing of our Lord Jesus being charged money.
Ukiona uponyaji wa Bwana wetu Yesu Kristo ukilipishwa na pesa.
And he says if you want your name in the book of life.
Anasema ukitaka jina lako katika kitabu cha uzima.
You have to walk like a mourner.
Lazima utembee kama muombolezaji.
And you have to go into the streets.
Lazima uende katika mabarabara.
And help the fatherless.
Na uwasaidie yatima.
Help the chokoraz.
Wasaidie machokora kule.
You have to look for widows.
Lazima utafute wajane.
Whose husbands have died of AIDS.
Ambao wamewao wamekufa kwa ukimwi.
And try to buy her a blanket.
Jaribu kuwanunulia blanketi.
Buy her children some food.
Wanunulia watoto wao vyakula.
That is when your name will be in the book of life.
Hapo sasa ndipo jina lako litakuwa katika kitabu cha uzima.
Today the truth has come to your home.
Leo ukweli umefika katika mji wenu. Acha tuendelee.
We are continuing to look at the white throne of judgment.
Tunaendelea kuangalia kiti cha enzi cheupe cha hukumu.
And we are seeing as we move on what it takes to be found in the Lamb's book of life.
Na tunaona tukiendelea chenye itakugharimu ili jina lako lipatikane katika kitabu cha uzima wa mwanakondoo.
The book of life of the Lamb of God.
Kitabu cha uhai cha mwanakondoo wa Mungu.
And we have seen that Jesus has complete authority.
Na tunaona ya kwamba Yesu ako na mamlaka yote.
That power has been given to him.
Ya kwamba amepewa mamlaka na nguvu.
In heaven and on earth.
Mbinguni na hata humu ulimwenguni duniani.
Qualify your name into that book.
Ili aweze kuweka jina lako katika kitabu hicho.
Or to blot it out.
Ama kulifuta.
And we are seeing as we continue the things that the Lord is saying when you get involved in, we'll make sure your name does not appear in that book.
Na tukiendelea tunaona baadhi ya mambo ambayo ukijiingiza humo itafanya jina lako lisipatikane katika kitabu cha uhai wa mwanakondoo wa Mungu.
In other words, you are seeing the things that you don't need to do if you want your name to be in that book.
Katika maneno mengine tunaona baadhi ya mambo ambayo hautajiki kufanya kama unataka jina lako lipatikane katika kitabu hicho.
In other words, you are seeing the things you don't want to do if your name is going to appear in that book.
Na pia tunaona mambo ambayo hautaki kufanya, utakani ufanye ukiwa unataka jina lako likuwe katika kitabu hicho cha uhai.
And the Lord is saying you should live like a mourner before the Lord.
Bwana anasema ya kwamba unafaa uishi kama muombolezaji mwenye huzuni mbele za
Bwana. You need to live in sadness, in mourning, given the state of the sin for nature of the land.
Unafaa uishi katika ile hali ya uombolezaji, katika ile hali ya huzuni kulingana na dhambi ambazo ziko katika dunia hii.
And we are saying that the Lord is judging those acts that are very evil, and we are also understanding that that book has a list of names.
Na tunaelewa ya kwamba Bwana anahukumu matendo maovu na pia tunaona katika kitabu hicho kuna ratiba ya majina.
And that list is the list of the righteous.
Na ratiba hiyo ni ratiba ya wenye haki.
In other words, righteousness becomes the foundation of your faith.
Kwa maneno mengine, uhaki unafanyika msingi wa imani yako.
Righteousness becomes the foundation of your Christianity.
Uhaki inafanyika msingi wa Ukristo wako.
Righteousness becomes the foundation of your walk with Jesus.
Uhaki unafanyika msingi wa mtembeo wako na Yesu.
The book of Jeremiah chapter 17.
Tusome kitabu cha Yeremia mlango wa 17.
Verse 10 we are taking it to another level.
Tunasoma mstari wa 10 tunaichukua katika kiwango kingine.
And now I am bringing you to a place where he's not going to judge you at that throne. He's not judging your deeds alone.
Na ninakupeleka katika kiwango ambacho utaelewa ya kwamba hata hukumu matendo yako peke yake katika kiti hicho cha enzi.
He's now beginning to enter inside your heart.
Anaanza sasa kuingia katika moyo wako.
And then you begin to understand that surely it is going to be very hard to make it into this book.
Na sasa unaanza kuelewa ya kwamba hakika ni vigumu uweze kupatikana katika kitabu hili.
Unless you kimaksudi intentionally you say, you know what, I choose holiness beginning today forever.
Alafu unasema kimaksudi nachagua utakatifu kuanzia leo na hata milele.
So let us see now when he takes it to the heart.
Hebu tuone wakati anaichukua katika moyo sasa.
Jeremiah 17 verses 9 and 10.
Jeremiah mlango wa 17 mstari wa 9 na 10.
He says the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?
Biblia inasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua?
I the Lord search the heart and examine the mind to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve. I search and I reward the heart.
Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake.
Now he's saying he's not going to wait for you to act. He's going to search your heart. I know you have not acted, but I know inside your heart is hidden something. I will search it and reward you.
Anasema sasa hata kuhukumu kulingana na matendo, lakini ataingia ndani ya moyo, achunguze moyo wako. Anajua ya kwamba wewe hujatenda mabaya, lakini sasa Mungu ataingia katika moyo wako achunguze.
You are sitting down there.
Wewe umekaa hapo chini.
And you have not done anything.
Na hujafanya chochote kibaya.
And you look innocent to me.
Na unaonekana kana kwamba wewe ni mwaminifu.
But I am God.
Lakini mimi ni Mungu.
I created you.
Nilikuumba.
I am going to come there.
Ninakuja pale.
And not wait for you to act.
Na sitaongoja ili utende.
I will go inside your heart.
Nitaingia ndani ya moyo wako.
The fibers of your heart.
Nichunguze moyo wako.
The fibers of your heart.
Na ngozi ya moyo wako.
And search your heart.
Na nitafute chunguze moyo
wako. If I find maovu.
Na nikipata maovu.
If I find sin.
Nikipata dhambi.
I will reward you accordingly.
Nitafanya.
If I find righteousness.
Nikipata uhaki.
I will reward you accordingly.
Nitakupatia uhaki.
Hallelujah.
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 The heart is deceitful above all things.
Biblia inasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote.
And beyond cure.
Na una ugonjwa wa kuufisha.
Who can understand it?
Nani awezaye kujua?
I the Lord search the heart.
Mimi Bwana na uchunguza moyo.
And examine the mind.
Na vijaribu viuno.
To reward a man according to his conduct.
Hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake.
And according to what his deeds deserve.
Na kiasi cha matunda ya matendo yake.
Listen to me, precious people.
Unisikize watu wa dhamana.
When you stand before the white throne of judgment.
Ukisimama mbele za kiti cha enzi cheupe cha hukumu.
The Lord is going to judge even the attitude of your mind and heart.
Bwana atahukumu hata ile hali ya moyo wako na hata hali ya mawazo yako.
Because he says before the white throne of judgment, right in front of the throne.
Anasema mbele ya kiti cheupe cha enzi cha hukumu.
A book will be pulled out.
Kitabu itatolewa.
The book of life.
Kitabu cha uzima.
And there will be records written in there.
Na kutakuwa na maandishi pale.
About you.
Kukuhusu wewe.
Those of you whose names will be there.
Wao ambao majina yao yatakuwa pale.
But still you have to give a full account of every deed and every thought of your heart.
Na lazima pia utoe ushuhuda wa kila matendo na kila fikira ya moyo wako.
No man can hide anything from God.
Hakuna mwanadamu awaye yote ambaye anaweza kumficha Mungu.
Kuficha ficha is over now.
Ficha ficha imeisha sasa.
The church.
Kanisa.
Needs to know now.
Lazima lijue sasa.
That no more can you hide.
Ya kwamba hakuna cha kuficha tena.
There is nothing you can hide before God.
Huwezi kuficha chochote mbele za Bwana.
Before this white throne.
Mbele za kiti hiki cha enzi cheupe.
There is going to be complete judgment.
Kutakuwa na hukumu kamilifu.
And that's why he says people run away but find nowhere to run to.
Ndiyo maana nasema watu watatoroka lakini hawatapata pa kutorokea.
You will not believe it.
Hautaamini.
Because the people that liked running to Jesus.
Kwa sababu watu ambao wamependa kumkimbilia Yesu.
They liked running to him.
Wanapenda kumkimbilia yeye.
Jesus help me my marriage.
Yesu nisaidie ndoa yangu.
My job help me Jesus.
Nisaidie kazi yangu Yesu.
Jesus, help me, my health.
Nisaidia afya yangu.
And now, eventually,
na sasa,
they will run away from him.
Watamtoroka.
You see?
Unaona?
He's going to judge even the heart.
Anaenda kuhukumu hata moyo.
And he says from the beginning already.
Anasema kuanzia mwanzo tayari.
He says that the heart is deceitful above all things.
Anasema ya kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote.
And beyond cure.
Na anasema una ugonjwa wa kufisha.
Be very careful what you think in your heart.
Uwe makini chenye unafikiria katika moyo wako.
Hallelujah.
Hallelujah.
Jeremiah chapter 6 somebody.
Tuende katika kitabu cha Yeremia mlango wa 6.
Jeremiah chapter 6 somebody.
Yeremia,
as we move on.
Yeremia mlango wa 6 mtu tukiendelea.
Now you see that he has come into the heart.
Unaona ya kwamba sasa ameingia katika moyo.
He has brought the judgment to another level.
Ameweka hukumu katika kiwango kingine.
Which means the requirement from you as a Christian is very high.
Inamani,
it's a very high calling to be a Christian.
Inamaanisha mahitaji yako wewe ili uwe Mkristo ni juu sana. Ni juu sana, itakugharimu sana uwe Mkristo.
Ni mwito wa hali ya juu sana.
Ni mwito wa hali ya juu uwe
Mkristo. It's a calling of a higher order.
Ni mwito wa hali ya juu uwe Mkristo.
Because there is the blood of the Son of God involved.
Kwa sababu kuna damu ya mwana wa Mungu ambao unahusishwa
pale. The blood of the Son of God cannot just be taken for granted.
Damu ya mwana wa Mungu haiwezi kuchukuliwa tu kimzaa.
When you come before that throne,
ukikuja mbele za kiti hicho,
is when you will know that the blood of Son of God,
ndipo utajua ya kwamba damu ya mwana wa Mungu
is very heavy,
ni nzito, lina uzani.
Take it away the sins of man,
inatoa dhambi ya wanadamu.
And now he has finished it,
na sasa amemaliza.
But he gave you the choice,
lakini amekupa.
Now you have to choose,
lazima uchague wewe mwenyewe sasa.
You see that?
Unaona hiyo?
Jeremiah chapter 6 verse 19.
Jeremiah mlango wa 6 mstari wa 19.
Hallelujah.
Hallelujah.
Look at what he says here.
Ile chenye anasema hapa.
He says, "Hear, O earth, I am bringing disaster on these people, the fruit of their schemes." Listen to that, their schemes. "Because they have not listened to my word, they have rejected my law." Their schemes. He's saying he's going to bring judgment on earth and to the nations of the earth. Jehoshaphat means Jehovah judges. Jehovah. In Hebrew they say Jehovah. Mishpat. Mishpat is the judge. Jehoshaphat is the Lord judges. The nations are going to be gathered at the valley of Jehoshaphat and be judged by the Lord. He's saying here he's going to judge them based on the schemes. The scheme means what they plan to do. They have not done. They plan to do.
Biblia inasema ya kwamba, sikia e inchi, tazama, nitaleta mabaya juu ya watu hawa. Naam, matunda ya mawazo yao, kwa sababu hawakuyasikiliza maneno yangu, tena kwa habari ya sheria yangu wameikataa. Jehoshaphat inamaanisha ya kwamba, Mungu atahukumu.
Jehovah.
Jehovah.
Is God.
Ni Mungu.
Mishpat.
Mishpat.
In Hebrew.
Katika lugha ya Kiebrania.
Means a judge in the court, a judge.
Inamaanisha hakimu kotini.
Jehoshaphat means God that judges.
Jehoshaphat inamaanisha Mungu ahukumuye.
And he says he's going to gather all the nations before Jesus.
Anasema atakusanyika mataifa yote mbele za Yesu. Mbele
all of a sudden the Jesus you loved running to, the sweet one that they taught you, very sweet. You find all nations gathered, he will separate the sheep nations, the goat nations.
Unaona ya kwamba huyo Yesu ambaye umehubiriwa, ambaye ni pendo, unaona atakusanya mataifa yote mbele za huyo Yesu na atawatenga kondoo na mbuzi.
And he will take the sheep nations on his right.
Na atachukua mataifa ambayo ni kondoo katika mkono wake wa kulia.
And the goat nations right into the lake of fire.
Na mataifa ambayo ni mbuzi katika ziwa la moto.
The Lord Jesus has turned around. He's killing his own creation right now.
Yesu amegeuka anaua viumbe vyake.
Killing his own people that he created now.
Anawaua watu wake ambao aliwaumba sasa.
Ati Yesu ni mtamu, mtamu, mtamu.
Ati Yesu ni mtamu, mtamu, mtamu.
Our God is a high God.
Mungu wetu ni Mungu wa juu.
The church has taught you one side of God.
Kanisa limekufunza upande mmoja wa Mungu.
He has taught you the God that tolerates sin.
Amekufunza Mungu ambaye achukii dhambi, akemei dhambi.
The Lord Jesus does not tolerate sin. Zero tolerance to sin. Hakuna dhambi. Zero, zero. He's holy, holy.
Bwana Yesu hapendi dhambi kabisa. Hapendi kabisa. Yeye ni mtakatifu, mtakatifu.
See that?
Naona hiyo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let us move on. Now let us look at the other things that when you do.
Hebu tuangalie mambo
mengine. Or when you don't do.
Hebu tuangalie mambo mengine ambayo ukiyatenda ama usipoyatenda.
You are
in big trouble.
Wewe uko katika shida.
Jeremiah chapter 8.
Tuende katika kitabu cha Yeremia mlango wa 8.
Jeremiah chapter 8, this is very special though.
Ni muhimu sana mpendwa.
This is extremely special.
Ni muhimu sana.
Because this is the scripture that he opened for me in that vision and showed me to read for you.
Sababu hili ndilo andiko ambalo alinifungulia katika maono hiyo na akanieleza nikuonyeshe.
Before the teaching.
Kabla ya mafunzo.
And he brought the Bible very close to me and said, this is Jeremiah 8.
Na akaleta Biblia karibu nami na akasema hii ndio kitabu cha Yeremia mlango wa 8.
Before this teaching, when he opened the Bible, this is what he showed me. So this is extremely critical of the people of Israel.
Alinionyesha hii katika maono kabla nianze mafunzo haya.
Tremendous times we're living in as a church.
Ni wakati muhimu sana wa kuishi tunaishi
katika. Verse 4, Jeremiah 8.
Tusome mstari wa 4, Yeremia mlango wa 8.
All the way to 12, we're not stopping
tusome
today.
Tusome mpaka mstari wa 12, hatukomi leo.
He says, sin and punishment. The title is sin and punishment.
Kichwa ni dhambi na hukumu.
Verse 4, he says, say to them, this is what the Lord says. When men fall, don't they get up? When man turns away, doesn't he return?
Biblia inasema tena, utawaambia Bwana asema hivi. Je, watu wataanguka, wasisimame tena? Je, mtu atageuka aende zake, asirudi tena?
Why then have these people turned away? Why does Jerusalem always turn away? They cling to deceit, they refuse to return. I have listened attentively. Continue verse 5, hallelujah.
Biblia inasema katika mstari wa 5 ya kwamba, mbona basi watu hawa wa Yerusalemu wamegeuka waende nyuma, wasikome kugeuka hivyo?
And again he says very clearly.
Anasema hapa tena wazi kabisa.
Say to them, this is what the Lord says.
Anasema tena utawaambia Bwana asema hivi.
When men fall down, don't they get up?
Je, watu wataanguka wasisimame tena?
When a man turns away, doesn't he return?
Je, mtu atageuka aende zake asirudi tena?
Why then have these people turned away?
Mbona basi watu hawa wa Yerusalemu wamegeuka?
Why does Jerusalem always turn away?
Mbona basi watu hawa wa Yerusalemu wamegeuka waende nyuma?
They cling to their deceit and they refuse to return.
Wasigeuke hivyo, ushika udanganyifu sana, ukataa kurudi.
I have listened attentively, but they do not say what is right.
Nalisikiliza, nikasikia lakini walisema yasiyo sawa.
Listen to me now very carefully.
Unisikize sasa kwa makini.
No one repents of his wickedness saying, what have I done?
Hapana mtu aliyetubia maovu yake akisema nimefanya nini?
In other words,
katika maneno mengine,
when you refuse to repent,
ukikataa kutubu,
forget about the book of life.
Sahau kitabu cha uhai.
If you refuse repentance,
ukikataa toba.
Now this is the scripture the Lord brought and showed me in the vision when I was preparing for this teaching.
Sasa hii ni andiko ambalo Bwana alilete akanionyesha katika maono kabla nianze mafunzo haya.
When you refuse repentance, when you refuse to repent, you cannot enter the book of life.
Ukikataa toba, hauwezi kuingia katika kitabu cha uhai.
Our God is awesome.
Mungu wetu ni mkuu.
And he says each one pursues his own course like a horse charging into battle.
A Biblia inasema kila mtu hurudia mwendo wake mwenyewe kama farasi aendavyo kasi vitani.
Even the stork in the sky know her appointed season.
Naam, koikoi angani ajua nyakati zake zilizoamriwa.
And the dove, the swift and the thrush observe the time of their migration.
Na huwa na mbayuwayu na korongo huangalia wakati wa kuja kwao.
But my people do not know the requirements of the Lord.
Bali watu wangu hawazijui amri za Bwana.
In other words,
katika maneno mengine,
the scripture that says that if you are born again,
andiko ambalo linasema ya kwamba kama umeokoka,
you should crucify the flesh,
unafaa usulubishe mwili,
and receive the Holy Spirit,
na umpokee Roho Mtakatifu,
and then walk in step with the Spirit of the Lord. In step, ufuate in step, the Spirit steps here, you are here.
Alafu ufuate nyayo za Roho Mtakatifu.
That means when the season changes, you have known already.
Inamaanisha wakati majira inabadilika tayari umejua.
That means according to this scripture, if you don't sense the change of season, you cannot enter the book of life.
Inamaanisha kulingana na haya ya kwamba kama wewe hautagundua mabadiliko ya majira, basi jina lako halitapatikana katika kitabu cha uhai.
If you cannot sense, if you cannot walk in step with the Spirit of God and sense that the season has changed, you have just missed heaven.
Kama hauwezi kufata nyayo za Roho wa Mungu na ugundue ya kwamba majira yamebadilika, basi jina lako haliwezi kupatikana katika kitabu cha uhai.
And he says, but my people do not know the requirements of the Lord.
Biblia inasema, lakini watu wangu hawajui mahitaji ya Bwana.
Because in other words, this is the time at which the Lord requires that you turn back. If you have fallen, you get up. If you have turned away, turn back. Let's go back. Let us return back to our God.
Kwa sababu hii ndio wakati Bwana anahitaji, tumurudie. Kama umetoka katika njia zake, umurudie tena, turudi kwa Mungu wetu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Do you understand me, somebody?
Unanielewa mtu?
Tremendous, tremendous.
Jambo la ajabu.
And he says verse 8.
Anasema katika mstari wa 8.
How can you say we are wise for we have the law of the Lord when actually the lying pen of the scribes has handled it falsely?
Biblia inasema mwawezaje kusema ya kwamba sisi tuna akili na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo.
That now touches right at the pulpit.
Hiyo inauguza madhabahu sasa.
And says, how have you handled the law of the Lord?
Nasema ya kwamba, mumepataje sheria ya Bwana.
And then comes and touches the congregation.
Alafu kuaguza washirika.
And then he tells you as a member of the congregation, have you evangelized the risen Christ?
Alafu anakuambia kama mushirika ya kwamba wewe umevua nafsi ama namna gani, umefanya
uinjilisti. And if you have evangelized the way you are required, the Bible we just read said you must be able to turn many to righteousness so you can be in the book of life, so you are saved.
Biblia inasema ya kwamba lazima uvue nafsi nyingi ili jina lako liwe katika kitabu hicho cha uhai.
Turn them to righteousness.
Wageuze katika uhaki.
For your own sake.
Kwa ajili yako wewe mwenyewe.
So you can shine like a star.
Ili uweze kung'aa kama nyota.
And be in the book of life.
Na uwe katika kitabu cha uhai.
But how have you handled the word of the law?
Lakini
how have your pen handled it?
Hallelujah. Lakini wewe kalamu yako imechukuaje neno la sheria?
Today it's not just about pastors, it's about all Christians.
Leo sio wachungaji tu, ni kwa ajili ya Wakristo wote.
It is over for blame, blame. Na nini alinifanya nikafanya hivi? It is over with laying blame.
Kulaumu, kulaumu umeisha.
Umeisha leo.
Umeisha leo.
Because he's saying, even you the congregation have to evangelize. How did you handle the law?
Kwa sababu, Biblia inasema kwamba hata wewe mshirika, unafaa ufanye uinjilisti uvue nafsi. Wewe ulichukua sheria namna gani?
At sitting in the house waiting for Sunday.
Kwa kukaa pale kwa nyumba unaongoja Jumapili.
You will not sit anymore.
Hauwezi kukaa tena.
You will step out and meet somebody, say hello, how are you? Jesus loves you. I want to talk to you about the Lord. Do you know that he died for you? He's risen. He's risen. He lives.
Utaamka na ukutane na mtu na mwambie Yesu anakupenda.
This gospel must be preached to the ends of the earth. Every living creature, even the rocks, will hear the gospel.
Injili hii lazima lihubiriwe mpaka mwisho wa dunia. Hata mawe watasikia.
The Bible says even the mountains will bow down.
Biblia inasema hata milima zitainama.
And the seas will roar.
Na hata bahari italia.
When the lion of the tribe of Judah now comes back for the church.
Wakati simba wa kabila la Yuda sasa narudia kanisa.
And that is the day if you are not in the book, you'll try to run away. Nowhere to run to.
Na sasa hilo ndiyo siku kama jina lako alipatikani katika kitabu cha uhai, utajaribu kutoroka na hakuna pa kutorokea.
Ati ainuliwa, ainuliwa all the time like that.
Ainuliwa, ainuliwa.
Don't play with God.
Usicheze na Mungu.
I am telling you, beginning today, you will even fear to approach him. You begin to think well before you go before the presence
na
of the Lord.
Nakuambia kuanzia leo hata utaogopa kumwendea.
The lion of the tribe of Judah.
Simba wa kabila la Yuda.
He defeated death.
Yeye alishinda kifo.
He went down and defeated and closed the door.
Alienda chini na akashinda na akafunga mlango.
Hallelujah.
Hallelujah.
Jeremiah chapter 8 verse 9 now.
Jeremiah mlango wa 8 mstari wa 9 sasa.
He says the wise will be put to shame.
Biblia inasema wenye hekima wametahayari.
They will be dismayed and trapped.
Wamefadhaika na kushikwa.
Since they have rejected the word of the Lord.
Tazama wamelikataa neno la Bwana.
What kind of wisdom do they have?
Wana akili gani ndani yao?
Therefore I'll give their wives to other men.
Basi kwa hiyo nitawapa watu wengine wake zao.
And their fields to new owners.
Na mashamba yao nitawapa wale watakao imiliki.
From the least to the greatest, all are greedy for gain. Prophets and priests alike, they practice deceit. They lie to you. Naona magari nyingi upande huu. On this side of the church, naona mashamba mpya huku.
Maana kila mmoja wao tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa ni mtamanifu. Tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Wanasema ninaona magari kubwa kubwa huku, ninaona boma ufanani.
They come to a church, they say, on this row here I see new homes. On this row I see checks in the mail. They are prophesying lies.
Wanakuja kanisani alafu wanasema upande huu naona manyumba mzuri mzuri, magari mapya mapya, upande huu ninaona cheki. Wanatabiri uongo.
And even the Christians when they go to preach out,
hata Wakristo wanapoenda kuhubiri nje,
they preach lies.
Wanahubiri uongo.
They tell them if you receive this Jesus you get a big car, you'll get a big home. They have taken it over also.
Wanawahubiria ya kwamba
today we are not talking about pastor, we are not talking about what, we are talking about all Christians coming before the throne of God.
Hata Wakristo wanapoenda kuhubiri wanasema ukimpokea huyu Yesu utapata gari, utapata hii. Leo hatuongei kuhusu wachungaji, bali tunaongea kuhusu watu wote kwa ujumla.
Everybody.
Kila mtu.
Everyone created must appear before the white throne of judgment of Jesus, the Lamb of God, and he will pull out the book of life and check for your name.
Kila mtu aliyeumbwa lazima ajiwasilishe mbele ya kiti cha enzi cheupe cha hukumu, na kitabu lazima litolewe na iweze kuangaliwa kama jina lako linapatikana katika kitabu hicho cha uhai.
Hallelujah.
Hallelujah.
What a tremendous time.
Ni wakati muhimu kiasi gani.
You see that?
Unaona hiyo?
It says they dressed the wound, verse 11. They dressed the wound of my people as though it were not serious. Peace, peace, they say, when there is no peace. How can Jesus come and bless you with a new car, a new home, when you are filthy in sexual sin?
Biblia inasema katika mstari wa 11 ya kwamba, kwa maana wameiponya jeraha ya binti ya watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Yesu anaweza kukubariki namna gani ukiwa katika
anawezaje?
Anawezaje kukubariki ukiwa katika
gari mpya, shamba mpya, nini mpya, nini nini, atakuponya. When you are in filthy sexual sin, you are unrepented.
Yesu anaweza kukuponyaje, kubariki na gari mpya na hivyo vyote ambavyo wanakuahidi, kama wewe uko katika dhambi ya ngono.
He says, I have listened attentively to what they say. They do not say what is right.
Anasema nilisikia chenye walisema, lakini hawakusema haki.
No one repents of his wickedness.
Hakuna mtu anayezitubu uovu wake.
Saying, what have I done?
Anasema nini nimefanya?
Kwa nini huyu daktari anatupeleka, anaturudisha kaburini huko?
Kwa nini huyu daktari anaturudisha kaburini huko?
He's turning us to the grave.
Anaturudisha kaburini.
And yet every word of the Bible will be fulfilled.
Ilhali kila neno la Biblia lazima litimike.
Exodus 34 verses 6 to 7 alone tells you that he's going to judge you for the sins of your four parents.
Kitabu cha Kutoka, Biblia inasema atakuhukumu kwa ajili ya dhambi za wazazi wako.
Before he even comes on your sins, just because your father was a witch doctor, a circumciser, a sorcerer, he's going to judge third and fourth generation.
Hata kabla aingie katika dhambi zako wewe mwenyewe, atakuhukumu kwa sababu ya dhambi za mababu yako mpaka katika kizazi cha tatu.
This is absolutely heavy.
Hii ni nzito.
Because now we are getting to the heart of the matter.
Sababu sasa tunaingia katika moyo
wa
mafunzo.
We are getting to the bottom of the truth now.
Tunaingia sasa ndani 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 kabisa mpendwa.
Kumbe repentance becomes a major key for your name to be in the book of life.
Kumbe toba inakuwa ni ufunguo ili jina lako lipatikane katika kitabu cha uhai.
It makes me wonder.
Inanifanya nishangae.
Lord, how about those that have fought repentance?
Bwana, na wale ambao hawajetubu wataenda wapi?
That is another sermon. I don't even want to get in that direction.
Sasa kwenda upande huo.
But I'm just challenging you to think.
Lakini nakupa tu changamoto ili
ufikiri. Today the truth is opened in this church.
Leo ukweli umefunuliwa katika kanisa hili.
And he's saying, repent us, and then your name is in the book of life.
Anasema tubu, alafu jina lako litapatikana katika kitabu cha uhai.
If you want me to go in that direction.
Ukitaka niende katika upande huo.
I will ask you a question.
Nitakuuliza swali.
What is repentance?
Toba ni nini?
Repentance does not mean today unalia nini nini, kesho narudi nafanya the same thing.
Toba imaanisha kwamba leo unalia unatubutubu juju, kesho unarudi kwa dhambi.
Repentance means you repent and turn around. Never ever do it again like David until he called you the man after my own heart.
Toba inamaanisha kugeuka na usirudi tena, kama Daudi venye aligeuka na usirudi tena na Mungu aseme huyu ndio mtu wa moyo wangu,
and
kama
then,
Daudi.
And David fell very bad. He took someone's wife and then he killed the man and he fell, and God closed the door on David. God said
sent him as a prophet. But when David repented, he said, God, give me a new heart. Listen to what happened. The Lord turned him around and said, now, this is the man after my own heart. Christ will be a descendant, will come back and rule on your throne.
Daudi alimnyang'anya mtu mke wake na akamuua. Daudi akamrudia Mwenyezi Mungu na akamwambia Mungu, akamuomba Mungu, Mungu, nipe moyo mpya. Na Mungu akamgeuza, akampa, paka mwishowe Mungu akasema, huyu ndio mtu wa moyo wangu.
He did not say, Lord, I am repenting from this sin. Just clean me up as I continue in this direction.
Hakusema ya kwamba Bwana, ninatubu dhambi hii, unioshe tu ninapoendelea kutenda.
He said, remove this one which is rotten. Give me a new heart, which means turn me around.
Alisema niondole moyo huu ambao umeoza, nipe moyo mpya, unigeuze.
I don't want to deal with counseling, going to pastor, counseling for sexual sin, counseling for marriage. I just want a new heart, I want a new life.
Sitaki kukumbana na mashauri, mchungaji unishauri, shauri mimi kwa ajili ya ndoa yangu. Mimi nataka tu unipe moyo mpya ili nipate maisha mapya.
In other words, he's saying, after repentance, you are a new creation.
Katika maneno mengine anasema, baada ya toba, wewe ni kiumbe.
And that's why he's saying that when you repent, your name is written in the book of life.
Ndio maana nasema ukitubu jina lako limeandikwa katika kitabu cha uhai.
Hallelujah, glory.
Utukufu.
Glory to the Father.
Utukufu kwa Baba.
Glory to the Lord
utukubu
Jesus.
Utukufu kwa Bwana Yesu.
All of a sudden,
baada ya muda mchache,
now you see that this Lord Jesus,
sasa unaona ya kwamba huyu Bwana Yesu,
you even feel like running away from him.
Wewe sasa unahisi hata umtoroke,
because you begin to understand he is coming to judge. That is the reason he's coming.
Kwa sababu naanza kuelewa ya kwamba anakuja kuhukumu. Hiyo ndio sababu Yesu anarudi.
My heart's one desire is to be
the Lord on that day. We will dance.
Tutacheza na Bwana wetu siku hiyo.
Wewe.
Utashangaa. Utashangaa.
Utachomoka.
Utachomoka.
Don't play with the Lord.
Usicheze na Bwana.
He's saying make sure between now and then.
Anasema hakikisha kwamba kuanzia sasa
you repent,
unatubu,
and go back to holiness,
na urudi katika utakatifu,
righteousness,
uhaki,
get your name in the book of life,
jina lako lipatikane katika kitabu cha uhai.
If your eye causes you to sin,
kama jicho lako linakufanya utende dhambi,
go get out,
kata, toa, chomoa.
If your hand causes you to sin,
kama mkono wako unakufanya utende dhambi,
cut it out,
likate.
What does that mean?
Inamaanisha nini?
Your eye might be your wife,
labda macho yako ni mke wako,
might be your mother,
labda ni mama yako,
might be your sister,
labda ni dada yako,
your arm might be your job,
labda mkono wako ni kazi yako.
He said cut it off.
Anasema ikate.
It's better you enter heaven without one hand,
ni anasema afadhali uingie mbinguni bila mkono mmoja,
than to have Jesus himself throw you into the lake of fire,
kuliko kukutana na Yesu mwenyewe akikutupa katika ziwa la moto.
And Jesus himself preached about hell,
na Yesu mwenyewe anahubiri kuhusu jehanamu.
He said where the fire does not extinguish,
anasema moto hautazima,
and the worms don't die, they're eating your body forever,
na dudu haitakufa pale, hayatakufa, watakukula milele,
inararua mwili zako forever,
inararua kweli kweli milele.
You see that?
Unaona hiyo?
That is the Jesus you have not been told.
Huyo ndiye Yesu ambaye hujafunzwa.
Today you are maturing as a Christian.
Leo unakomaa kama Mkristo.
There is no way you can be in glory with the Lord without knowing him.
Hakuna venye unaweza kuwa katika utukufu na Bwana bila kumjua.
There is going to be a marriage.
Kutakuwa na ndoa.
There is going to be a marriage.
Kutakuwa na ndoa.
The groom is coming for the bride.
Bwana harusi anakuja kwa ajili ya bi harusi.
A perfect bride.
Bi harusi mkamilifu.
There is no way you can get married to somebody unless you have learned them and known them and known the things they like and then you get married to them.
Hakuna venye unaweza kuolewa na mtu bila kumsoma na kumjua, ujue mambo ambayo hayataki ili.
Today you are knowing about your groom.
Leo unajua kuhusu bwana harusi wako.
So you can know the things that can cause divorce in this marriage.
Ili ujue vitu ambavyo vinaweza kuvunja ndoa yako katika ndoa hiyo.
If you don't want divorce to take place.
Kama utaki ndoa yako ivunjike.
There are rules here.
Kuna sheria hapa.
There is no spiritual adultery here.
Kuna uzinifu wa kiroho hapa.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
It's absolutely mighty. Listen to what he says here.
Sikia chenye anasema hapa.
Verse 12.
Yes, mstari wa 12.
Are they ashamed of their lawful conduct?
Je, Biblia inasema walitahayarika walipokuwa wametenda machukizo?
No, they have no shame at all. They don't even know how to blush.
La, hawakutahayarika wala hawakuweza kuona haya usoni.
Now listen to what the Lord Jesus is saying.
Kiajini Bwana Yesu anasema hapa.
He says, so they will fall among the fallen.
Basi wataanguka miongoni mwa wao.
That is the judgment the Lord is bringing now.
Hiyo ndio hukumu Bwana analeta sasa.
They will fall among the fallen.
Anasema wataanguka miongoni mwa wale ambao wameanguka.
They will be brought down when they are punished, says the Lord.
Bwana anasema wakati wa kujiliwa kwao wataangushwa chini, asema Bwana.
The white throne of judgment.
Kiti cha enzi cheupe cha hukumu.
Is not a joke.
Sio mchezo.
The Lord Jesus,
Bwana Yesu,
is not a joke.
Sio mzaa.
He is not the joke you see in Da Vinci Code.
Yes, sio mzaa ambao unaona katika kipindi hicho.
Our Lord Jesus,
Bwana wetu Yesu Kristo,
the heaven and earth tremble.
Mbingu na nchi inatetemeka.
The mountains bow down.
Milima zinainama.
Nations are gathered.
Mataifa yanakusanywa.
Every knee bow down.
Kila goti linapiga.
Every tongue confess.
Kila ulimi ukiri.
That Jesus is Lord.
Kwamba Yesu ni Bwana.
Let us go down the book of Romans chapter 2.
Tuende katika kitabu cha Warumi mlango wa pili.
This is tremendous.
Hii ni muhimu.
The more you know about this.
Jinsi unavyoendelea kujua kuhusu haya.
The more you know about this nature of Christ Jesus.
Unapoendelea kujua utu huo wa Yesu Kristo.
The more now you can prepare for him.
Hivyo ndivyo utaendelea kujiandaa.
The lies are over.
Uongo umeisha.
At mtamu hapa, too much grace, so much love, yes. So much blessing. It is finished. You can go to sin, you can come back, you can go and come back. He says no.
Ati Yesu wa upendo, atipendo
mwingi. There is so much love.
Upendo mwingi.
There is so much grace.
Neema nyingi.
So much peace.
Hata amani nyingi.
So much healing.
Hata uponyaji kwa wingi
so
sana.
So much well, feeling good.
Hata kujihisi vizuri kwa wingi.
Wewe. Let us not play with God.
Tusicheze na Mungu.
Our Lord Jesus,
Bwana wetu Yesu,
was butchered for your sins.
Alichinjwa kwa ajili ya dhambi zako.
Punishment for sin.
Hukumu kwa ajili ya dhambi.
Until now.
Mpaka wa sasa.
No man has been killed in that way.
Hakuna mtu ambaye ameuawa katika njia hiyo. Hallelujah.
Romans chapter 2.
Tusome Warumi mlango wa pili.
Romans chapter 2 verses, hallelujah, a long read, verses 5 to 16.
Warumi mlango wa pili mstari wa 5 hadi wa 16.
The title says God's righteous judgment.
Biblia inasema hukumu wa haki wa Mungu.
It says verse 5.
Mstari wa 5.
But because of your stubbornness and your unrepentant hearts. Look at that, repentance.
Angalia hiyo toba. Biblia inasema bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba.
Unrepentant hearts will never enter the book of life of the Lamb of God.
Moyo usio na toba, moyo ambao hujetubu haitaingia katika kitabu cha uhai wa mwana kondoo wa Mungu.
Let me tell you one thing.
Acha nikueleze kitu kimoja.
Let nobody lie to you.
Mtu asikudanganye.
You can repent as many times as you want.
Unaweza kutubu mara nyingi jinsi unataka.
You can even go down on your knees and say, Lord, I have come home tonight, but I repent if there's anything I did, Lord, without knowing that was sinful before your throne.
Unaweza kuja hata jioni kwako na useme, Bwana, ninatubu sasa. Dhambi ambazo nilitenda bila kujua, Baba, ninazitubu. Kabla nifike katika kiti chako cha enzi cheupe cha hukumu.
That is the open door for you to enter that book.
Hiyo ndio mlango wa kipekee wa kuingia katika kitabu hiki.
He says because of your stubbornness and your unrepentant hearts, hallelujah, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, hallelujah, when the righteous judgment, hallelujah, will be revealed.
Biblia inasema ya kwamba bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Righteous judgment of God.
Hukumu ya haki ya Mungu.
If you don't repent,
usipotubu,
you are storing up the wrath against yourself.
Wewe unajiwekea hasira.
For the day of God's wrath.
Unajiwekea hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu.
When the righteous judgment of the Lord will be revealed.
Wakati hukumu ya haki ya Mungu utafunuliwa.
And he says God will give each person according to what he has done. That is the book of life I'm talking about. Listen to me. If you are able to get your name into the book of life, hallelujah.
Hallelujah, glory to the Lamb of God.
Anasema, kama wewe, kama jina lako linaweza kupatikana katika kitabu cha uhai, Hallelujah, utukufu kwa Mungu.
Before this white throne of judgment.
Kabla ya kiti hiki cha enzi cheupe cha hukumu.
Each person will account for everything they ever did.
Kila mtu atatoa ushuhuda wa chochote alichofanya.
He will talk about what he has done.
Ataongea kuhusu chenye amefanya.
Verse 6, God will give each person according to what he has done.
Mstari wa 6 Biblia inasema, atakaye mlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake.
To those who by persistence in doing good seek glory, honor and immortality, he will give eternal life.
Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika watapewa uzima wa milele.
So now look at what you need to do in order to get into that book.
Angalia chenye unafaa ufanye ili uweze kuingia katika kitabu hicho.
To seek glory to the Lord.
Utafute utukufu kwa Bwana.
To seek honor to the Lord.
Utafuta heshima kwa Bwana.
And seek immortality.
Na utafute ya milele.
Which means imperishable.
Inamaanisha yasiyoharibika.
And when you look at the church today.
Na ukiangalia kanisa leo.
The church is busy seeking the perishable.
Kanisa linatafuta yale yanaharibika, yale vile vitu vinaharibika.
That the church cannot find the names of its members into that book.
Inamaanisha kanisa haliwezi kupata majina ya washiriki
wake. Times are bad.
Katika kitabu hicho majina ni mabaya.
Times are very bad.
Wakati ni mabaya wapendwa.
They are seeking the perishable.
Wanatafuta vinavyoharibika.
And he's saying only those seeking immortality.
Na anasema wale ambao wanatafuta yasiyoharibika
will be able to get eternal life.
Watapata uzima wa milele.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is revelation.
Hii ni ufunuo.
We are finding a revelation in the church.
Ufunuo kanisani.
And he said he will give eternal life to them.
Anasema atawapa uzima wa milele.
My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be.
Hallelujah. Absolutely the word of the Lord sent to the Malachi 4:5 bondservant, the mighty prophet of the Lord. And now the church no longer needs to debate the white throne of judgment and who's there and what the conversations are. And we've heard it straight from heaven, and we bless the Lord for it. Enormously powerful. Now we can see why the food that the revival in Kenya grew up on, the manna from heaven, the fresh bread, the hot bread from the oven, this is what they have been eating in the revival, the word of the Lord. And we see the revival ignite from Kenya and has spread across various places all throughout the globe. All throughout planet Earth, where indeed the mountains will bow down, the oceans will roar. For the Messiah is coming. Jesus is the Lord of Lords and the King of Kings. And we see clearly the message of repentance. To not have a stubborn or hardened heart, we will not enter this Joel 2:28 revival as they repentance revival, to repent from sin. You've been listening to segment 2 of the White Throne Judgment of Christ. This was segment 2, White Throne Judgment of Christ, with the mighty prophet, Dr. David Awar. We'll get to segment 3 if the Lord tarries on Sunday as well. We have about 11 minutes remaining. We are broadcasting live out of Rockville, Maryland. This is the Prophecy at the Midnight Hour out of Rockville, Maryland, a suburb of our nation's capital. Washington, D.C., the capital of the United States of America. It's 9:48 in the evening, September 10th, 2014, and this word has officially gone out in the land of the United States of America, and we welcome back all the precious listeners. We only have about 10 minutes before closing, and so before we do, I'd like to hand over the mic to Pastor Jose Bobadilla from the California Altar, and also save a minute or two as well for Pastor Raymond Ruffell of Maryland Altar. I know that there was an addition that Pastor Raymond also wanted to contribute. So, Pastor Jose, it's all yours.
Amen, Pastor Lou. Like
Amen.
You said, this is beyond powerful, as this is a message that can only come directly from the Lord. And the Lord has sent his mighty messenger to clean up the church as we hear the rebuke of sin, the rebuke of sin completely. There is no sugarcoating anything. There is no compromising, because later on we're going to have to share the message of a cheerful giver. No, this is a message that is direct and straightforward from the Lord. Sin is sin. Sexual sin is an abomination. If you lust with your eyes, it's equivalent to committing adultery, versus saints. We must now repent. This is the word of the Lord. This is in the word of the Lord, precious saints. And it has been compromised in the church in America. It has been defiled in the church in America. We must return to the Lord, because our Lord is gracious, and we can repent and turn away from all sin, and the Lord will help us. He did not leave us like orphans. He sent us his mighty Holy Spirit to teach us, to guide us, to mold us and to shape us into vessels that can be vessels of honor for the kingdom of heaven, to harvest souls for the kingdom of heaven. Thank you, Pastor Lou.
Amen. Amen. Thank you, Pastor Jose. Pastor Jose Bobadilla of the California Altar, we bless the Lord, and we're so thankful for all of the precious and humble pastors that the Lord has brought to proclaim the gospel and also as witnesses. And you can't dispute the testimony, precious listeners, from all walks of life and from coast to coast in the United States of America. There is indeed a cloud of witnesses here, just as the Holy Spirit is pointing the church to the blood and the cross. Time to return to the Lord. Pastor Raymond, if you're still with us, we have about 7 minutes, and we got cut short a little bit before the intro and wanted to give you some time. So go ahead, Pastor Raymond, what the Lord placed on your heart this evening.
So Pastor Lou and Pastor Jose and precious listeners, all I had to really touch on, you can't really add to this message, you know. This message comes from God, and there's nothing
Amen.
More you can say, you know. It's just a warning that we should take heed to it, you know, because in another message, the mighty prophet was talking about how Israel missed out on their hour of visitation. For those listening in now, or for those that would run into this message in the archives, that whenever you hear it, might be your moment of visitation. And if God closed the gates on Israel and focused on the Gentiles when they missed their hour of visitation, we must also believe that we might, or we definitely will lose out, because, you know, in Hebrews 12, it talked about Esau losing out on his birthright, selling it for a muzzle of meat. You know, that's Hebrews 12:16 and 17 further elaborates that, you know, as much as, you know, he wanted to repent, there was no place. If I may read that, Hebrews 12:16 and 17, lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one muzzle of meat sold his birthright. For ye know that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it carefully with tears. The mighty prophet reiterated that no place would be found to hide from Jesus when he comes down to judge the world, ladies and gentlemen. If you reject repentance, you reject his salvation. That's all I have to add, you know, like, this is the time to repent, because when Jesus comes back, it will be too late. He will be like Esau begging Jacob. I mean, begging his father, don't you have one more blessing? Don't you have one more blessing? And he couldn't get one because he sold it to Jacob. So ladies and gentlemen, please don't sell your blessing for a job. As the mighty prophet said, a job, a family member, whatever that might be that distracts you from heaven, ladies and gentlemen, cut it off. It is not worth it. Amen. That's all I have to add, Pastor Lou. Shalom.
Amen, and thank you, Pastor Raymond. Pastor Raymond Ruffel of the Maryland Altar, very sobering and terrifying scriptures. Over and over again, the Lord warns and admonishes us in his word. Now he is warning and admonishing us again with his word and his mighty prophet. As he covered Matthew chapter 7, depart from me, I never knew you, workers of iniquity. Just heard Pastor Raymond quote where Esau had given up his blessing, and even though he sought it with tears, it would not return. And if anyone who calls upon the name of the Lord, or anyone for that matter, is not prepared on the day of rapture, as we heard, it is a day of judgment. It is a day of light, and then darkness falls. It is a day of judgment. And the church and precious listeners, that's the whole point. It's about entry into the kingdom of God. Where Christ went cross, driven there by that mighty Holy Spirit, is the power of the blood and the cross to redeem us, to not only cover our sins, but the mighty Holy Spirit who enables us to overcome sin, to walk in holiness in agreement with the Lord. And we heard it over and over again and repeated. The church has been walking in the flesh, and that's why she's so mired and comfortable in sin. The rock is rejected. This is not a popular message, we know. This is not the type of message one could run around and say, I'm going to gather a big following here because we're promising cars and houses and money. It is not. It is about the kingdom of God. Who will preach the kingdom of God when they're all out preaching money and things of the world? And we heard again repeatedly, this is for those seeking immortality, not the perishable things of this earth, that no matter how much we stack up into the sky things, we take none of it with us, and everyone will stand before the judgment seat of Christ. We have a few minutes, precious listeners. Let's repent. And we heard the word clearly. We are at liberty to repent all of the time. Keep our accounts short with the Lord. And even if you've never prayed and given your life and your heart to the Lord, pray this prayer. Mighty Father, in Jesus' name, I repent of all my sins. Lord, fill me with your mighty Holy Spirit. Wash me with the blood of the Lamb. Though my sins be crimson, they are white as snow. We thank you, Lord, for the blood and the cross. Fill me with your word and keep me walking in righteousness. This day I am born again. Hallelujah. If you've prayed that prayer, stay worded, grounded in the word in your Bible, and grab a fellowship, a local fellowship, preferably, that will take a lot of work. It is not an easy thing to do in the United States of America and be separate from any churches that are preaching money or sexual sin. And until the next segment, this Sunday, we bless the Lord for this opportunity, and I thank the Lord for the precious pastors he has brought, as well as the listeners throughout the United States and the globe. Shalom, shalom.
Shalom.